రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబే అంగజిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షనీఫ్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggeffaton kenya tamoltan guyan arra amaji digdami sagal barakuma lamaf digdami tok kesume situn kesanarra antujbe horati robider berona molni siyasa kongresa federalawa oromo bojawar mahamedi fobo bakala garbafa mana murti triyatani tron namonni kurna heddun uffata kello uffatani daddecho hordofuf dufusanitin gari rebaman kan qabamani hidamani jedu mati jara hidamani kesa Director of Communication Commissioner Finfinnemmo policy namoto uffata kello uffachun je qamakaasani motumma ratti dibba gochu yalan saddeetami tok qabe hidde ture gari gallakkisamani kan qoratama jiru jedan Kenya of Somalian wal muddin sa kesa jiran wal ibde biye Somalia kesatte umame kesa anarkan qabu jetti Kenyan lamanu gaba sale odubo dati President Biden immanamoto gara United States itti godanani ilallate orka visa namota biyota muslimaf biyota afrikarra gara biyetti tigodanani laalchise ugura president indrani donald trump ka anitran gara galchani jiran kana jechun godantota united states ke sajratanif namota biyota alarra gara kanat imalanif mal jechun ogesa sera imma godantota dubisne jirra qoppi kenya kada genyef dubisne ra ke satte debina
hanga tumro saganta kenya tinwalin turan afera kenya geffatota kenya producer in tamsas har abrahan ailu tamsas internetif media hawasuma ka kinde situmo tigist gameti odu adunyaf
gara namotten sindabarsa
akamoltan geffatota kenya odu narraf kamnu kuno waransa tigray ke sat gege samajiru mormudan akawasna dunya iral somnon ittisabi yole sa etiopia fertra nanno sane ke sat gege sajiran jiran dabsi su kanen gafatan lammi wal etiopia kumota tilakkawman kale sa wajira ministry imala united states durat tigrira bani jiru embassy in etiopia kana washington dc jirus imakan ratti debi kenne jira gabasa abtamu siyum bakasana targamun qinde setu jubetu des
tan kannen kumalla kawaman kalesa ministry imala united states fullet hirira mormi gege sanijran inde sitoni firmatoni hirira kana radio sagale america akasjechun ipsan
የዛሬውን ሰላማዊ ሰልፍ ያዘጋጀነው ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ዛሬ ማጥፋት ጦርነትን በመ
ሄሪራ ነጋ ካንሃራ ከቆጴስነፍ ፍጥን ሰሰኚ ኡመተ ትግራይ ረት ለብሰም ሙርሙፍ ጀቻ ጀራን ቅንዴስቶን ኩነ ከጀራንት ሐዋሲ አዱኛ አጀቻ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፍምኖት ኤርትራን ራወተም አከዳብሲ ሱጋፈቹፍ ባኔ ጀራን ፍጥን ሰሰኚ ዱሚን ሰጎሳፍ ገርጋር ስነሞማ ኡጉሩን ያካወን ሙርሙቶን ኩን ተረይሰን ከሳቲ ሄሪራ ካናፍ ዴቢ ካንከነን United States ambassador Ethiopia fisuma ragga radio sagale America fakke himanit himannalen yaatan kanunde inqabanne dugan kan tanqatu jedan
ehin hon bilo miyadergebet minin mekniyat yello zegochin lemadan yeserran yallo
motumman kana tay jede wan goduf sababato kullen qabu lamiwon olju fojeta jira martinu lamiwon kenya jedan motumman nanno sana tasgabbesu akasumas caasare TPLFin mancaan debise ijara jira jedan obofsum ittifufanis motumman bufataleem anyaata dawaf meshalen barbaachisan kabron rarab saman sagaltama ulnde seera jedaniru TPLF nanno sana utun baqatindr kannen sabatin sadabamu tigray keessa gumaachan yakkamtota 13 ol manahida keessa gaddise jedani umnonni motumma ajjecha bifa kaminu rawwanne jechun halaniru hirir kaleessa namota TPLF bra buar gataturan kannen ummata afan faajjesanif karofatanin qindaye jedan jechuudan habtamu siyum gabasera
tokumma motum motat ambassadorumma united states if president biden in kakadimaman linda thomas greenfield hal ethiopia ke sakal sayaddesetawu betenjiru manamare murti sera united states sit korena riro ala kadimama sani raggasisu jecha qoranna gege serratti tiyatani enna dugaban ከኮሚሽን ንምርገነሙ ማተኩማ ሞት ሞታ ወራንሰ ትግራይ ከሰት ገገ ሰመራ ካንከ ይራርሶ መተረጋ ጅሩ ጀደን ወልቀብሲሱ ዳንጋ ፍዲያቴፍ ዴዲ ከነኒን ከነዱበተን ቶማስ ግሪንፊልድ ወጎተ ሰዲዱ ረብየ ከነጀጃቱሬ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ ሃራስ ጀጃቱሬ ኡመተ ቢየቲ ገረበር አዲናት ጌሱራፍ ጨራሌ ጅራኒሌ ጀጃቱሬ አመገሩ ኡመት መሳኒ ረት ወራንሰ ከሰሰነኒ ጅሩ ከጀረን ተኩማ ሞት ሞታት ካድመምቱን አምባሳደራ ዩናይትድ ስቴትስ አራንኩን ተኩማ ሞት ሞታት ኢመከነው ፍትፉደቴ አካታት ዴቢከኑ ኢላሉን በርባች ሳከተይሩበተን ሃል ጅረኝነ ሞማት ትግራይ ከሳይ አደሳተው ከዱበተን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ማለከ ትግራይ ከሰት ታጅሩ ላሉዳፍ አቆጀቶ ተገርጋርሳብ ጃርሚያሌ ዳፍ ኡላንሳ ቀሜ ሃልሚ ጀሰሙ ታሲሱ ቀምና ኢትፉፈሞ ፕሬዝዳንቲፍ ሙሚቸ ሚኒስትራይ ኢትዮጵያ ወሊን ዋነቺ ታጅሩ ላልቺሴ ማሪ ኡጋረቱን ዳይፍ ባናቴ ገገሱ ቀብነ ጀዴ ያዳ ጀደን ኢትፉፉዳንስ ዋንጎቻ ጅራን ከነ አከዳበን ወራንሰ ከዳበኒፊ ሃለቺት ዴማጅሩ ገረጡ ሙራት ተከፍደን ኢትጭችኔ ተርካንፊሌ በርባቺ ሶታን ፍረቹ ቀምና ጀረን ተኩማ ሞቱን ሞታት ካድመምቱን አምባሳደራ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ኮሚሽነር ድምበቀቶታ ወላናን ከተኩማ ሞቱም ሞታ ፊሊፖ ግራንዲ ሃለት ግራይ ከሳ ፋለ በቀቶ ነርትራና ንቸ ከሰ ቁበተን ትጅረን ጥንጠሉድ አፍጀቸ የሮማ ኢትዮጵያ ሴነን ይጅሩ ሚስተር ግራንዲ ናኖ ትግራይ ትመሉ ሳኒ ዱራ ሚኒስተር ነጋ ኢትዮጵያ ፊ ዱረቴሱ ኮሬ ሚኒስተር ወታው ጂወን ጋርጋር ሰነሞማ ትግራይ ከሳ ተወቹፍ አበቴ ከታን አደ ሙፈሪያት ከሚል ወጂ ወልገውድ አንዱበተን ይጅሩ ኡመተናኖ ትግራይ ከሳራኮፍ ሳጥ ለመገርጋሩ ዳፍጨራቂ ጎደማጅሩ ላልቺ ሱዳን ኮሚሽነር ቾላና ድመበቀቶታ ከተኩማ ሞቱሞታ ፊሊፖ ግራንዲ ፍብሰከኑሳኒ ጋዝጤሶ ተትሉበተን ይጅሩ አደሙ ፈሪያት ጃርሚያን ድመበቀቶታ ከተኩማ ሞቱሞታ ዩኤንኤችሲአር ሞራሌ በቀቶታ ከትግራይ ከሳሰነ ከሳ አገተኩ ደቀቡ አከንደንደኝ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዶርኩሳት ያዶ ቀቡ ይብሴቱሬ ዳወናን ወገና ጃርመይቻ ከነማኩን ሞራሌ ሰነሳን ደቀብሲ ሳፍዲሳ ዋኒ ፈትቤ ከመንጅሩ ጀቹዳን መለስካቸው አማፍን ፍነ ረጋባ ሰጅራ ወልዳን ፈኖ ዲማ ኢትዮጵያ ትግራይ ከሰጥ ኡመተ ሚሊዮን ሰዲ ኦልተው ጋርጋሩፍ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ሰገል ከሪሰበርባችሱ ተው በክስሴ ፌደሬሽንን ፈኖ ዲማፍ ባቲ ዲማ ይድለዱኛስ ጋርጋርሱ መከናፍ ፍራንኪ ስዊዝ ቢሊዮን ድደሚ ቶርበ ጀቹን ቀርሺ ቢሊዮን ተኮፍ ቀብጢ ለመከሪሰበርባችሱ ተው ከንየተ ዮተው ኮሬን ፈኖ ዲማ ይድለዱኛስ ገመሳቲን ኡመተ ትግራይ ከሰጥ ረከተ ገነ ጋርጋሩፍ ቀርሺ ቢሊዮን ለማፍ ሚሊዮን አፍርተሚ ቶር በጋፈቴ ጅራ ወልዳን ፈኖ ዲማ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽንን ፈኖ ዲማ ባቲ ዲማ ይድለዱኛ ኢብሰወሎን ከነኒ ናከበክሰኒቲ ሱዳኒፍ ጀቡቲን ጄቀመት የኛ ከነ ከየን ሃለ ወልቀበቴን ደገርስ አገማ ጎደኒፊ ጎቹፍ ከሮርፈተን ባጀተ ሳምበር ባጅ ወጅን ከወል መዳልተው ኢብሰ ሚዲያ ለዱኛፍ ከነኒን ወቺ ሰኒጅሩ ኢብሰ ኮንፈረንስ ቪዲዮ ዳን አረከነኒን ፕሬዝዳንት ወልዳ ፈኖ ዲማ ወበበራቶላ ኡመተ ትግራይ ከሰት ረከተ ሚሊዮን ሰገሊ ኦል ጋርጋሩፍ ጃርሚያን ሳኒ ወጋቶ ኮትቆፋ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ሰገል ከሪሰበርባቺ ሱተው ወቺ ሰንጀቹዳን መስፍን ራጌ ገባ ሰጅራ ጠግፈቱ ተገኛው ዱና ራፍቀም ኮልኝ
ከአጋ ጅርታን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ደጭ መነ ሙርቲ ጃዋር መሐመድ ፋውርዶ ፉዳፍ ገረ መነ ሙርቲ ኦዳና ለደታ ከነን ደቀንከሳ ለሞኒ ሰደት ተምን ሂደሙ ሳኒ ፖሊሲን በክሰሴ ጅራ ከነን ሂደመንኩን ሆከረ ካሱ ከነን ያደኒ ትራኒ ጀዳ ፖሊሲን ናኑ ሰነ ከነን ትራኒፍ ለሞኒ ጃነር ገንገመ ሳኒን ለሞኒ ሱን ደገርሰ ጃዋር መሐመድ ፋፍ ቀበን ኢብሱፍ ሁጩ ቢፈከይሎ ኡፈተኒ ገረ ደደችቻ ሰይኑፍ ኤጋ ትራን ጀቹን ኢብሳን ሙክታር ጀማል ቱጋባሴ
ነሞተ ጉያሮቢ ደርቤ ደደቻ ኦቦ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ ፋሁር ዶፉ ዳፍ ማነሙርቲ ኦል አና ፌደራላ ልደታቲ አርገሙቲ አርገማኒቲ ንንጀደን ሄዱ ኢሳኒ ከነን ሰደት ተማ ኦል ተኡ ፖሊሲን ሂዱ ዱበተን ነሞኒ አችጅረን ነምኒ መቃንስ አከጣ ሀምሁን በርባኔፊ ታቴ ከነ አችቲ አርጉሲ ዱበተ ነሞኒ ኩኒን ኡፈተ ኬሎ ኡፈተኒቲኒን ገመደደቻ ሴኑ ዳፍ ሂሪረ ኤገታቲኒን ከንጅረን ተኡ አርጉ ዱበቲ
ኡፈተ ሃሉ ኬሎ ቀቡ ኡፈተኒ ሄደምቱ ተሲያሳቲ ፍሪገር ሰቀበኒ አገር ሲሱፉን ደምቶች ተወለርጌ በሩ ጋፍች ገኙ እታኒን ቀበኒ ዴማጁ ነው ወርዚ ቀበመንሱኒ ወርካን miilaan fuudhanii poolisiin Finfinnee isaan nutti marsisanii fuudhee deemaa ture. Gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii guddisee barnaadha. Seerratti hidhamanii gabee isaanii immoo makiinaadhaan deemanii.
Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa ture galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnillee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiniin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiniin mana hidhaa nu geessan jedha.
Wajjaa fanneerraa deebi'aa hidhas keelloo uffatanii seenamoo hidhas safaruma irratti argiin argamtanii hidhas achii mana kakumaammii deemne. Oromoon tokko tokko achumatti dhufuutti kaan warri deddeebisan utuu isaanii wajjin teenye suuraa fa'aa kaanii amma taambaanis teenyu. Waraanni olitti gale. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dawwallee silkii beektan chuchoo fi goggoodhaa jedhan silkii keenya nu akka sassaabanii achitti nu keessan miila.
Achi booda akkamiin baatan?
Nu qoratanii tokko tokkoon hunda keenya. Warra isaanii gar tokko irra gorsanii warra nama torbaatamaa gar tokko irra dhaaban. Nuunimmoo nama 37 bakka tokko nu dhaaban. Hin qoratan hundumayyuu. Achi isaan nu qoratanii tokko tokkoon nu qoratanii takka hin kaayedhu takka jilgeenfa hin ququphanaayedhu as deemsu tochi deebisu. Gaafa warra torbaatamaa mana tokko torbashan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadhaa akka achi hin dalagalleedhaan. Achi gaafa nuun achi dalagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa. Warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokko tokkoon bakkeetti nu deemsisan. Saayitii lama keessan bee obbolaa kootu bakkee dhaabbateeni.
Dhimma hidhaa namoota kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan dubbi himaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Kumaandar Faasikaa Faantaa akkas jedhu.
በቡድን ሆነው ህዝቡን ለማሸበር ከተማ ላይ ሁከት ለመፍጠር እና ግርግር ለመፍጠር በማሰብ
ኬሎ ፈተኒ ገሬን ኡመተ ሾሮርኬሱፍ በከገረገራቲ ዱፉ ኢሳኒ ኦዴፈኖን ዱርሴ ዋኑ ገሄፍ ነሞተ ሰደተሚ ቶኮ ቀብኔ ከነን አፍርተሚ ሰደታን እረቲ ቆረና ታሳቲኒን ጅራ ከነን ሀፈን ድምቻ ወሊን ወልቲ ዱፌኛ ከለቲ ዋን ሂን ቀብኔፍ ጎርሳን አከገዲ ዲፋመን ታሲፍኒ ጀደን Kumaandar Faasikaan ummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiniin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiniin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Kumaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffatanis taatee mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiniin gaafatameef. Kumaandar Faasikaan akkas jedhan.
በቀጥታ ልብስ ለብሶ መቃወምም በራሱ ወንጀል አይደለም። ልብሶ መቃወም ይችላል።
ውፈተ ኬሎ ኡፋቹን የከሚቲ ሞርሞኒስ የከሚቲ ገሩ ወልት ሄዱማተኒ ናኖ መነ ሙርቲቲ ዋን ዱፈኒፍ ረኮን ኡማሙ መለ ረኮን ኩን አሞ ድም ኦቦ ጀዋር መሐመድ ፋቆፈ ኦሶ ሂንታኔ ማልቱ ዱበጅራ ከንጀዱቱን ያደሳ ጀደን ኩማንደር ፋሲካን Kumaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabatamaan poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhaniitiin waan dubbatan hin qaban. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan torban kana walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Somaaliyaaf kutaa Jubilaand gidduutti uumame. Namoonni 20 ol ittiin ajjeefaman tuqatte jechuun ka Somaaliyaan himatte haaltee jirti. Somaaliyaan muddama siyaasaaf sabatiinsi dhabamuu isaa keessa harki hollaashee akka jiru cimsitee dubbattee jedha gabaasi Mohaammed Yuusuf. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa Siiras Oogunaa Naayiroobii keessatti ibsatuu ta'uuf kennaniin biyyi isaanii muddama bulchiinsa Maqdishoo fi kutaa federaalaa Jubilaand jiru waliin hidhata tokko iyyuu hin qabu jedhu.
As a country, we want to state very clearly and categorically. That will not accept to be drawn into internal politics.
Akka biyyaatti dhimma siyaasaa keessoo ka Somaaliyaa keessa hirmaachuu isa jedhu akka hin simanne ifaaf ifatti ibsuu barbaanna. Kanaaf hoogganni Somaaliyaa martinuu Keeniyaa gara dhimma isaanii keessootti harkisuu irraa akka of qusatan gaafanna. Nageenyi akka bu'uuf dhiibbaa gochuutti fufna. Hoogganoonni Somaaliyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa jiru mariin furuu akka danda'an ni gaafanna jedhan. Wixata darbe humnoonni Jubilaandiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa naannoo daangaa Keeniyaaf Somaaliyaatti kan argamu magala beled hawit walitti buwani jiran lola sananis namoni digdami tokko yoduan irraheddun sani jolle yotaan yotiqqata namoni kuma soddom qe ofirra godanu jarmolin gargar sanamoma beksaniru durbin mustafa abdullah beled hawkesa balan madawu kan ragayo taw maqdisho kesatti wallanse egum safayya fudata jiran Banni obboleettikooti mortaaraan haleelame. Ijoollee keessaa hangi tokko madaa'anii shan du'aniiru. Ijoolleen durbaa lama gargaarsa hedduu argataniiru. Isaanis yoo xiqqaate guyyoota 60 hospitaala keessa turu. Ijoollee durbaa sana keessaa tokko garaa isheerra miidhaan kan ga'e yoo ta'u harki ishee cabeera. Isheen tokko immoo harkaaf miila isheetu cabee jedhan. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Dubbee haala sagamaaggamuuf kamisa kaleessaa magaalatti innaa daawwatan biyyi isaanii nagaan akka bu'u barbaaddi garuu haleellaa keessaaf alaa kamiyyuu ofirraa ittisti jedhan. Kana leellaan durattoof eenyuunu ni injifanna. Diinota keenya biyya keessaaf alaa jiranis ni injifanna. Nuti nagaa barbaanna. Hollummaa gaarii barbaanna. Obbolummaa barbaanna. Garuu namoonni hangi tokko sana hubachuun barbaadan. Magaalaaleen keenya nagaa akka ta'an barbaanna. Jubland, Geedoof, Beledhaawon nagaa akka ta'an barbaanna. Namoonni tokko tokko sana hubachuu innaa didan innaa sana filmaata nuti qabnu ofii keenyarraa ittisuudha jedhan. Somaaliyaan bakka mootummaan qabatee jiru irratti haleellaa oofuuf jecha Keeniyaan humnoota Jubland hidhachiistii jechuun himatti. Aangawoonni Keeniyaa garuu himannaa sana ni haalan. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa ognaan Keeniyaan Somaaliyaa akka gargaartu ta'uu isheef Somaaliyaan isheen nagaa qabdu biyya isaaniif bu'a qabeetti akka taate dubbatu.
If this is a country where they run to institutions of violence.
Yoo biyyi kun gara hokkaraatti biyyatti seenamu ta'e attamitti biyya biyya kabiroo jeequ ta'uu dandeenya? Eeyyee biyya dahataaf itti dhufanii dhugumaatti Keeniyaadhaaf Somaaliyaa jeequun deebii hamaa qabaataa jedhan. Keeniyaan baqattoota Somaaliyaa 200,070 biyya keessummeessitu yoo taatu kanneen kurna kumaan lakkaa'aman magaalaalee xixiqqoo keessa hojjetanii jiraatu. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun loltoonni AMISOM kan keessa jiran yoo ta'u kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Somaaliyaa fonqolchuuf kan lolu garee Al-Shabaabitti akka duulullee ni gargaara jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waajjira akkuma qabatanitti guyyaa duraa dhimma godaantotaaf uggura imalaa biyyoota Islaamaaf Afrikaa irraa Tiraampitti gargaaramaa turan akka dhaabatu ajaja dabarsan. Kana jechuun Ameerikaafis ta'e godaantotaaf maal jechuudha? Abukaatoo dhimma immigireeshiniif kanneen biroo kataan Obbo Israa'el Goobanaa Seent Pool Minnesota irraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Obbo Israa'el akkas jechuun deebii kennuun jalqaban.
President Trump waa'ee immigireeshinii irratti executive orderii inni dabarsaa ture poolisii irraa madda. Jalqabuma atuu pireezidaantiin ta'iniin dura amma danda'ametti namoonni biyya alaa akka Yuunaayitid Isteetsii hillinnee fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota isaatiitti haasa'aa ture. President Trump erga dhaqee pireezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanuma hojiirra oolchee jechuudha. Waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa akka hin gallee pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkofaa ijoollee cimdummaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyama jireenyaa argataniif isa Obaamaan baasee diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhiphisaa dhufe. Kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarse. Amma gaa Pireezidant Baayiden wanti isaan godhanii amajjii 20 taayitaa irra dhufu aduma sana seera Tiraamp baase sana akka jirutti diige.
Pireezidant Baayiden yaada Tiraamp kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa?
Garaagarummaa pireezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu pireezidant Tiraampi namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin galle antaa immigiraantii poolisii qaba. Fuullee dhumatti waa'ee namoota diidaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu kallattii dhumaan akkasitti naasa'in malee hojii isaa kana fakkaata. Garuu Baayiden yeroo dhufee sinxaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee tokkoffa executive order inni mallatteesse seera Trump executive orderiin ambaase akka jirutti diige. Innis maal fakkaata yoo jennee haasofne inni tokkoffaani waa'ee namoonni biyya musliimaarraa akka biyya kanaan galle Muslim Travel Ban jedhama Trump. Akkuma guyyaa sirtaana qabateenitu seera sana baase musliimarraa biyya kana biyya afur jedheeti sabottillee itti daddabalaa ture. Trump waa'ee immigireeshinii ilaalchise executive orderii 400 dabarse kana asaayilamii kana dadda asaayilamii jijjiiruu hin danda'u garuu waa tokko ciccimsaa ture. Isa kana akka inni hojiirran oollee Baayden hin dhaabee jechaadha. Lammataa border wall. Dallaani daangaa irratti ijaaramu jedhee 3 million meeqaanii hojii hojjisiisaa ture inni akka inni dhaabbatu godhe Baayden. Sadaffaa biyya kanatti waggaa 4 census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigirantiin yookiin nan immigirantiin akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Tiraampi. Seerri isaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee iyyuu immoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuun namoonni biyya alaatii dhufan hundumti isaanii sensasii kana keessatti akka hin lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayden guyyaa jalqabaa isa diige. 4ffaa irratti daakaa waan jedhamu tokko anaafati waggaa fuulduraa waa'ee daakaa kana haasofneerra. Tiraampi yeroo sultaana irra dhufu. Daakaa Deferred Action for Childhood Arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitti wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa dippoortidii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obamaan hojii irra ooshaa ture. Garreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Tiraamp akka dhufe seera sana diige. Seera sana diigee seerri kun amma Supreme Courtitti illee deemee eeggachuu madhiyoo diigamee ture ijoolleen xinnummaadhaan dhufanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf ayyamni irraa fuudhamuu qabu kan jedhu immoo Baayden iddoo isaatti deebise iddoo Obaamaa duriitti deebise jecha. Baay'ee ragaa wanti inni waa'ee immigireeshinii ilaalchisee kan inni baase wanti guddaan garuu waa'ee mirga namaatii wajjin wal qabatee deemu keessa keessatti namni baay'een warri hojii akkasii hojjetan waan kan beekanii wanti ta'e tokko wanti guddaani Tiraamp yeroo dhufee sultaana qabatee warra akka biizinasitti mana hidhaa ijaaranii gara kontiraata doolaara 1985 baasuuniti. Namootaaf kontiraata kenne mana hidhaa ijaaraati namoota immigirantii itti hidhaa jedhe. Jarri kun for profit prison detention center jedhamu GEO group yookiin immoo core civic jedhaman kuni kampanii guguddaan kuni yeroo Tiraamp pirezidaantummaadhaaf fiigaa ture isaa horii kennaa turan sababii ta'ee fi inni isaanii fi dugda baasuudhaaf jedheeti yeroo pirezidaantii ta'u kontiraata birrii amma kanaatti kenne. Amma jarri kun akkaataa itti immigiraantii qaban kana yoo ilaalte baay'ee waan si gaddisiisudha. Haalli fayyaa isaanii hin eegamu achi keessatti fiizikalii abiyuuzd ta'u saayikoolojikaal sammuudhaan abiyuuzd ta'u koovidiitti ekspoozd ta'anii jiru kana riisarchiin hojjetamee IG'dhaa fi Artiloodhaan riisarchiin hojjetamee maxxanfamee bahee jira waan bal'aadhaan. Amma Baayden gaafa guyyaa jalqabaa dhufee sultaana isaa qabatu guyyaa irraa kaasee for profit detention center warri nama baay'ee hidhuudhaan immigiraantii baay'ee qabachuudhaan isaanitu horii baay'ee hojjetatu jarri kun. So inni dhaabbachuu sarara jiraata jedhee sana dhaabe. Gara biraa wanti guddaan Baayden dhaabe namootni Afrikaa irraa isa ta'uu Laatiin Ameerikaa isa ta'uu karaa adda addaa irraa karaa Meksikoo kana lafa galuu turan. Bara Tiraamp maal godhee? Yeroo namoonni asaalamii gaafachuudhaaf dhufanii haadhaaf ijoollee addaan baase maatiif ijoollee addaan baase ijoolleedhaa fi maatiin achuun waliin argin kan du'an jiru inni kaan kan biyya isaatti deebi'ee inni immoo hojjechuu dhiinnaan maal godhee namumti dhufee karaa boordarii kanaa dhufee asaalamii gaafatu dahannaa siyaasaa gaafatu biyya adda addaa irraa Afrikaa irraa isa ta'u biyya Laatiin Ameerikaa irraa isa ta'u karaa dhuma Meksikoo karaa daangaa cabsanii paaspoortii malee mitaa turanii namoonni biyya keenyaa dhufan baay'ee isaaniitu ture kanaan dura. Dur maaltu ture namni tokko daangaa Yuunaayitid Isteetsii keessa dhiqeera taanaanii yeroo dhuma sana harka isaa kennee ani biyya kootti deebi'uu hin barbaadu yookiin hin danda'u jedhee dahannaa siyaasaa gaafachuu hin danda'a ture. Aba bara Trump kesa maltu ta'e stay in Mexico. Namti asylum igabatu amma asylum in kesif ilala mutti Mexico kesa turtaje detu achi border irra achi area ture dechta. Biden akkadu feni serri kuni akkandi jijjiramu sarra jiraatu baase jechu executive order di heddu baase waaye immigration ilaachite kun hundumtuu kan agarsiisu karoora Biden waaye immigraantii irratti qabu immigraantiin biyya kanaa akkamittiin akka isaan karaa dinagdee dhaabanii akkamittiin akka isaan karaa beekumsa adda addaa dhaabanii namoonni warra amma CEO Google jechu CEO kampanii guguddaa adda addaa immigraantiidha isaan biyya kanaaf akkamittiin akka isaan kontribuutii godhan kan jedhu isarratti hundeeffamee hedduu baasu.
Marii kanan xumurre wixata dhuf kutaa lammataatti fufnaa obbo Israa'el Goobanaa ni galateeffan. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Haala qilleensaa gannaa alaabaan kumaatamatti lakkaa'amu itti mirmirsaa turetti Joseph Robinet Biden Jr. waltajjii mana maree Ameerikaa duratti amajjii 20 darbe pirezidantii Ameerikaa isaan 46 ta'uudhaan kakatanii aangootti ba'aniiru. Sirna eebbaa isaanii irratti pirezidant Biden haasaa dhageessisaniin Ameerikaanonni hundinuu tokko ta'uudhaan rakkoo biyyattii mudate furuun egeree isheetiif akka dhaabbatan waamicha godhan.
History, faith and reason show the way of unity.
Seenaa amantii fi sababaaleen daandii tokko mul'isu daandii tokkummaa tokko tokko keenyaan ulfinaa fi kabajaadhaan wal hubachuu qabna humna walii taanee dheekkamsa yookiin dallansuu dhaabuu dandeenya mufannaa jiru qabbaneessuu ni dandeenya haalli amma itti jirru haala seena qabeessa jeequmsaa fi rakkoolee mudatan itti furuu qabnudha sanaaf immoo malli tokkichi gamtaadha ture kan jedhan. Kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiin achi jiraniifis pirezidant Baayiden isaaniifis ergaa dhaamaniiru.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Michooma keenya addunyaa waliin qabaachaa turre deebisnee ijaaruudhaan hariiroo keenya itti fufna. Hariiroon kun immoo rakkoo kaleessaa furuuf yookiin isaan mana mudate keessaa ba'uuf qofa miti. Rakkoo boor mudachuu danda'uufis mala dha'uuf malee hoogganuu itti fufna. Sanammoo kan goonu humna keenya akka fakkeenyaatti mul'isnee osoo hin taane fakkeenya keenya akka mul'inaatti goneetu. Nageenya guddinaa fi tasgabbiitiif michuu cimaa fi amanamaa ni taanas ture kan jedhan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gaafa guyyaa eebba isaanii sana pirezidant Baayiden aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan dhimmoota hedduu irratti tarkaanfii fudhachuu kan isaan dandeessisu qabxiilee hedduu irratti mallatteessaniiru. Tarkaanfiilee kanneen keessaa inni jalqabaa Ameerikaa walta'iinsa dhimma qilleensa Paaris yookiin Paaris Climate Accord jedhamutti akka deebitu gochuu Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHO'tti akka deebitu akkasumas uggura imalaa biyyoota irra jiriinsaanii musliima ta'anii haga tokko irratti akkasumas kanneen Afrikaa ta'an irratti murtaa'ee ture akka ka'u gochuufaan keessatti argama. Gama biraatiin ijaarsi dallaa daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo adda baasuu ariitiin akka dhaabbatus taasifameera. Pirezidant Baayiden tarkaanfii fudhataniin. Sirna eebba isaanii irratti Pirezidant Baayiden waamicha taasisan keessaa uummati Ameerikaa jalqabbii haaraatti akka seenu dhaaman. Dhaansa Ameerikaanotaatiif godhani kanaan seenaa Ameerikaa sodaa osoo hin taane abdii garaagarummaa osoo hin taane tokkummaa seenaa dhalootatti darbu kan Ameerikaan walabummaa ishee eegdee addunyaafis irra deebitee wabii taate jedhu barreessuu qabna jechuun pirezidant Baayiden dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 ويتاتا انجاجيماتا قبي افان ورمون دبرسو سرات راووتا قبي بوريتين والد ديبنا نغاتي